Dama B, another nice one.
Kwanza, tunadai kukatika. DJ, ngoma mbaya katiza. Ni kucheza, ni kuimba kuruka. Mashida zote, tunatupa kuruka.
Uko list ama uko playlist, playlist. Uko list ama uko playlist, playlist. Uko list ama uko playlist, playlist. Uko playlist. Uko list ama uko playlist, playlist. Uko list ama uko playlist, playlist. Uko list ama uko playlist, playlist. Uko playlist. Pull up from a beat playlist. When you make mystery, you hit and go my history. I'm VP. Hebo listen, mini go VP. Come na kijiti, bado mina hit. My dems go a beat. When it's in my PC, my head as a kijiko. When it's in my PC, sing na roje. When it's in my PC, nina rock, nina hit, nina kill high. When you show, niko fan, my head as die. On the stage, niko sawa, na my dems lie. Now I bring my camera call, when you mic, why? Uko list ama uko playlist, playlist. Uko list ama uko playlist, playlist. Uko list ama uko playlist, playlist. Uko playlist. Uko list ama uko playlist, playlist. Uko list ama uko playlist, playlist. Uko list ama uko playlist, playlist. Uko playlist.
Okay, see playlist. And the see. Explicit. Track zao zote zina bo
Mister.
Na track zangu zote zina hit.
Listen.
Luo ni garama. Kijaka kwa ngoma. Include ni matanga. Eras kwa ngoma. Mr. Man
Maganda.
Toast. Alafu wefu. Track zako zote zi ufanya mi ulala. Kulia kwa ngoma gosh kwani nini mboya. Kulia kwa ngoma gosh kujia lesson. Born SG son boy wa jisa. Na boss kwa giza. Mafala wanisikiza na ambio waitisha. Saizi ni kingiza na lyrics na dadisha. Stop.
Uko list ama uko playlist, playlist. Uko list ama uko playlist, playlist. Uko playlist. Uko list ama uko playlist, playlist. Uko list ama uko playlist, playlist. Uko list ama uko playlist, playlist. Uko playlist.
Hey, mino na walikuwa Edgar. Na hizi kidi yanga mtaweza jumu koloa. Na wamada 7x7 na rankiwa pro player. Uku niko on point nike kwa nisika loy. Badu wishes kwangu nina backfire. Ukitalk about me kwangu sita care. Back to nganta kupea you a nightmare. Cause bado nina mataka ora za vampire. Sia, of the mic shima jumini disaster. Nimekingwa na mabeshe wale wenye rasta. Unifikia nita kwa shida ata uwe master. Nijaribu my boy wololo utakuwa dasta. Ra is
Ukolistama uko playlist, playlist. Ukolistama uko playlist, playlist. Ukolistama uko playlist, playlist. Uko playlist. Ukolistama uko playlist, playlist. Ukolistama uko playlist, playlist. Ukolistama uko playlist, playlist. Uko playlist.